tante gira yongeza yetisa kunze omoyo wore kafuge
Brian B.
Jawan tegera yongeza tante gira yongeza yetisa kunze omoyo wore kafuge kuwanga mukwe zemu yunyama sanyu Taga, omubiri ogwali gunimbalimba nagukuwasye taganze abantu bensi bayiwa naye yekwatanjiwangako ebintu byensi bitama biketa naye yekwatanketa yegwe yanjira omubiri tata gwe n'ofa ku lwange kumusalaba n'okomererwa era n'ozuukira ku lwange obwo buyinza n'obunkwasa Yesu ku nsi n'emuggulu kye nnaasibanga n'okusumulula Yesu taata n'okikola lwaki sikuyimbire lwaki sikusinze taata lwaki sikuwanikira emikono taata nange ne kubanga Tata mukwe, zemwe ufunyo kuona Devye nsevya alimipaga waga Labire kasichetaga Omubirio kwa liguni balima Na kukuwa sichetaga nze Omubiri ogwali gunimbalimba nagukuwasye taganze